O le vai taimi le nei o le tu uanga o a onga, a vasenga se furuma le lua, po o le vasenga mulimuli o kolisi ma onga mawululunga. E tele ina ngā solo ai ia le whānau i le Cold Coast, ia po o le motu o Bali, Indonesia, ia awa ia la lata upati, o pāti e wha ingoa ina o le schoolies, te le aile awa malosi ia manisi o taimi i le inisi o le whānau, i waila au wha asa ina. Ua whautua ina se whaife au tāla i o le talitonunga Keresiano, Reverend Christy Buckingham, le te tauana oa o ina le lei o le whānau, i le tūlanga la matia e ono o iai Indonesia, i le taimi e tāwha whao iai, i le vai tau le nei o le tū wanga o a onga. O le whaife au le nei, o Reverend Christy Buckingham, na a wai i le taimi na whaataunu uina i le whaasalanga i le oti, i le taitai o le Bali 9, le li i o Mayuran Sukwamarin, lea na whaasalaina i mōlianga le whaatauina ma umia o le vaila au whaasalaina o le heroin i Bali. Nā whaalia Reverend Christy Buckingham, e yeinisi o leo leo i Bali, e ono tutoina waila au whaasaina i atoa tamaiti tā whawhao. Na ia wala awina le tatawa na iloa e le whanau, o mea e au ina mātāla iai, i le taimi o tā whawhao i Bali.
To have checks before they leave Australia to make sure they have certain things in place and that they have certain knowledge of different aspects of what could happen to them in Indonesia and what they should do about that.
I le tausanga na te nei, e to a ono afeta mai ti a onga na malanga mō schoolies i Bali I na ua mai a la tau suenga. O le masina na te nei, na mōri ai se tamaititi mai Western Australia e ngoa I a Jamie Murphy, I tu ua inga olona umia o se pauta o waila au whaasaina. Na toe tatala o ia I tua ina ua iloa o le pauta o le fuala au o meti ngā le paracetamol ai le o se pauta waila au whaasaina. Peita I e tatala ane o ia ua alu maisi tupea ona mātua e malanga I Bali e whesoaswani I se whamasinonga olona mōlianga.
That's why parents need to understand that there is a very strategic network of people working, and if you think you're strong and you say no and you've got it covered, no you haven't got it covered.
Reverend Christy Buckingham. O le isi whainga tele ina mai lei e le whanau e leo leo I Indonesia, o le whatawina leo waila au whasaina I tamaiti e se leo leo nanā, Peto e ta ulava e se tangata na ia whaatawina ni waila au whasaina I tamaiti. O le leo Professor Damien Kingsbury e lava lona si la fia I tūmanga nua Indonesia wa leva ho nā umawai.
Not only are the drugs coming from the police to the street pushers, but as soon as the drugs are sold, the police are then informed of the sale and they go and make an arrest.
I le masino au kuso, na whaatonuina ia le peresetene o Indonesia, Joko Widodo, se suasuenga o le ofisa o leo leo I Indonesia, ona o tuua inga o le a waionisi I le whaavea ia ma le whaatawina o waila au whaasaina.
It's still not public knowledge in Australia that the police in Indonesia are involved in the drug, or allegedly involved in the drug trade.
Professor Damien Kingsbury. O Reverend Christy Buckingham, na sāu noa I toe sāu ningo mai Yuren Sukumaran, ma na ia lapata ia le whānau, I lei unga mātu ia e o no o iai, pe a lātou whātawina, umia, pe whāo ngā ina vai la au whāsāina, I le taimi o iai I Bali, Indonesia.
The consequences can be fatal, both physically and legally.
Reverend Christy Buckingham.